Uyu munsi mu nkuru yanjye tugiye kuganira ku mpamvu utagakwiriye kwibagirwa cyangwa se kurenga ahantu bari gukaraba intoki udakarabye, ku buryo wowe uri kunyumva uyu munsi iryo kosa utazongera kurikora ryo kudakaraba, ndetse yewe ukaba ugiye kubigira akamenyero gukaraba intoki. Uti Beni, kubera iki? Yego, ndi Beni ugiye kukugezaho iyi nkuru. Intoki burya ni igice cy'umubiri ukunze kwifashisha mu bintu byose ukora. Ndetse n'ubu ngubu ndi kuvuga, hari ikintu ufashe mu ntoki zawe cyangwa se hari ahantu ukoze. None se uruzi ko aho hantu ukoze cyangwa se icyo kintu ufashe gishobora kuba kiriho udukoko tutagaragara twuzuyeho? Uhise ukireba. Yibwo, ibyo ndi kuvuga ni ukuri, cyuzuyeho udukoko utabasha kubonesha amaso yawe. Ahangaha nicaye, nicaranye na Vestine Mukeshimana, akaba akora muri WaterAid Rwanda, nanone akaba ari inzobere mu bidukikije n'ubuzima. Agiye rero gutangira atubwira itandukaniro riba hagati y'udukoko tutagaragara tuzwi nka virusi ndetse na bakteri. Vesti, ngo utu dukoko dutandukanira hehe?
Bakteri ni selile, biragoye mu rurimi rwacu, ni akanyabuzima gato cyane kangana n'akanyabuzima fatizo, gashobora kwibeshaho niyo kaba kadafite ikindi kinyabuzima karimo, mu gihe virusi yo ntabwo yuzuye selile. Ariko ko ntabwo gashobora kubaho ngo kabe kanororoka ndetse kadafite ikindi kinyabuzima karimo. Niryo tandukaniro rinini cyane. Irindi wenda twavuga nuko mwumva imiti bita antibiotic. Iyo umuntu yagize uburwayi butewe na bakteri ashobora kuvurwa na antibiotic. Ariko iyo ari uburwayi butewe na virusi ntabwo antibiotic ishobora kuyivura. Ikindi kinini twavuga nanone nuko virusi ntabwo imara umwanya munini iri hanze y'umubiri w'umuntu cyangwa ikindi kinyabuzima, imara akanya katari kanini gapfa, mu gihe bakteri ishobora kumara n'amezi idafite ikindi cumbitseho kandi ikabaho nko mu butaka, ku meza, hanze mu bidukikije bitandukanye. Bakteri ibaho mu gihe virusi yo idashobora kubaho.
Buriya se hari virusi cyangwa bakteri tuzi twebwe nk'abana?
Ntago nzi niba bari wimenye kuko ntago bayibonye wenda igenda ntabwo igaragara. Ariko uyu munsi tuvuze HIV cyangwa se virusi itera agakoko ka SIDA, abantu barayumvise. Ariko nk'igituntu giterwa na bakteri, inkorora zisanzwe, ubwo ndavuga izitari corona kuko nayo mu bimenyetso byayo harimo inkorora, ziterwa n'amabakteri zo bita za stafilokoke, za anjine, akenshi ziba zatewe n'amabakteri.
Corona ni virusi cyangwa ni bakteri?
Corona ni virusi. Corona ni virusi. Ariko hano ndagira ngo nanone abantu bumve ko kuba corona ari virusi ntago bivuga yuko itagira uko yorohereza bakteri. Kuko ushobora kubona umuntu yarwaye corona kubera ko umubiri we wacitse imbaraga, bakteri noneho nazo zikamutera indi ndwara.
Buriya nshobora kuzibonera n'aya maso yanjye nkajya nzireba zigenda ziri ku kintu?
Oya, ni duto cyane, ntabwo ijisho ry'umuntu ryabasha kuyibona. Virusi na bakteri ubwayo ni utuntu duto bisaba ko umuntu arebera muri microscope.
None se ubwo niba ntashobora kuzibona, ubwo ziba hehe? Mbese iwabo mu rugo z'izo bakteri n'izo virusi ni hehe?
Bakteri na virusi turaturanye, turabana, tubana muri iyi si yacu. Bakteri urebye ku ntoki zacu umuntu ashyizeho nka microscope utarakaraba, niyo waba ukarabye hari igihe wazibona. Ku ruhu rwacu zibaho, mu bitaka, ku mameza aho, ku biti, ku bikuta, ku bikoresho byinshi. Nk'uko nababwiye ni ibinyabuzima nabyo, ndetse bikunda no kuba ku bindi. Virusi akenshi ziba ku bindi binyabuzima, byaba ibikoko, byaba abantu, byaba ibimera, ariko nazo zishobora kuboneka mu bindi bice akanya gatoya, wenda icyari kizicumbikiye, sinzi uko turi bwite hosti, cyari icumbi ryacyo cyahuye naho hantu. Tuvuga umuntu aramutse afite uburwayi bwa virusi arwaye ibicurane, iyo yipfunnye cyangwa se agakora ku mazuru, agakora ku meza, arazihasiga. Zirahari rero nubwo tutazireba, ariko zirahari.
Buriya wansobanurira ukuntu umuntu akwirakwiza izo virusi cyangwa izo bakteri? None se nkanjye nka ni Nyampinga, ni hehe nahurira n'utwo dukoko ntanabasha no kubonesha amaso yanjye?
Ubundi kugira ngo udukoko dutere indwara dukwirakwire, hari aho tuba ku macumbi yatwo cyangwa se inkomoko yatwo. Ariko reka tuvuge ko inyoni runaka zigira virusi cyangwa agacurama, niko gakunze kuvugwaho virusi nyinshi. Ako gacurama kifitiye virusi gafite uko kabana nayo kakayicumbikira, wenda gashobora kuba gafite nibyo karwara cyangwa nta nibyo karwaye kayitwaye gusa umuntu ashobora kugafata ya virusi kamujyaho umuntu ashobora kukabaga akora ubushakashatsi runaka virusi ikamujyaho cyangwa ikajya ku kindi gikoresho yakoresheje hari n'abashobora no kugira urugomo bakaba bakarya ni urugero icyo gihe rero iyo umuntu yahuye n'icyo gikoko cyangwa ikindi kintu cyose gicumbikiye virusi atitwararitse ashobora kukiyikuraho akayikwiza uko umuntu ayikwirakwiza nta kundi nuko ahura n'undi dufashe urugero rwa corona uyu munsi tuzi ko yandurira mu matembabuzi ava mu kanwa umuntu akoroye aciriye avuga kumwe wavuga amacandwa akaba yasohoka icyo gihe rero iyo undi muntu tarurwaye ndwara iterwa na virusi ahuye nayo macandwa arimo virusi ashobora kwinjira mu buhumekero bwe nawe kayirwara cyangwa se akayandura cyangwa se ayo macandwa akamujya akayigendana akayikwiza kuri bakteri nayo nicyo kimwe iyo umuntu yahuye nayo ashobora kuyifata mu ntoki ashobora kuyifata ku kirenge ashobora kuyitwara ku myenda ashobora kuyitwara ku isahane cyangwa mu mazi avuye kuvoma ashobora kuyitwara ku isuka avuye guhinga cyangwa se akegama ku gikuta ntago yabura hayikura nababwiye ko ziri hose zishobora rero gutwarwa n'umuntu zishobora gutwarwa n'amazi zishobora gutwarwa n'umuyaga zishobora gutwarwa n'ibikoresho zigakwira muri environment zigakwira mu bantu zigakwira mu bikoko zigakwira mu bikoresho
nakwemereye ko niba turi kumwe cyangwa se uri kunyumva ugiye kujya woga intoki nk'umuco ugira ngo se ndakubeshya ntago ndi kukubeshya reka nibarize Vestine adukiranure Vesti gukaraba intoki ni kimwe mu byadufasha kurwanya zino virusi cyane cyane corona cyangwa se na bakteri wadusobanurira
kubera iki gukaraba intoki mu kwirinda virusi icya mbere virusi ya corona yinjirirahe amakuru ubu ngubu atangazwa n'ibigo by'ubushakashatsi ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima avuga yuko virusi ya corona yinjirira mu muntu iciye mu kanwa iciye mu mazuru cyangwa mu maso ikintu rero cyo gukaraba intoki kiza kubera ko intoki ni kenshi tuzikoresha byinshi iyo ugiye kwipfuna ukoresha intoki iyo ugiye kurya ukoresha intoki iyo ugiye kwisiga ukoresha intoki iyo ugiye kwibyiringira mu jisho ukoresha intoki ikindi nanone nakongeraho ni uko igendera mu matembabuzi ava mu kanwa cyangwa se mu mazuru iyo umuntu yitsamuye iyo umuntu yipfunnye iyo umuntu aciriye iyo umuntu avuga ni ukuvuga yuko niba wipfunnye ntukaraba intoki ufite virusi ku ntoki niba wikoze ku munwa ufite virusi ku ntoki zawe muzi ko tugira n'ikintu cyo gukorora umuntu ugasanga yifashe ku munwa icyo gihe rero iyo ufite ya virusi nyine wikuye ku mazuru no ku munwa muri face yawe ukaba uyigendana ushobora kuyishyira ahantu hose telefone ufata urayifatisha intoki urakinguza urugi intoki uraterura ameza n'intoki igitabo n'intoki computer n'intoki isahane n'intoki umwana uterura n'intoki izi ntoki rero ziragomba gukaraba igihe cyose ugiye kugira ikindi kintu ukora igihe cyose umaze kwitsamura igihe cyose mbese navuga yuko aho ugiye guhindura niba ugiye gufata ikintu ubundi wari ukwiye gukaraba wamara no kugishyira hasi nabwo ugakaraba kuko ntabwo uzi icyo ufashe wagifashe arinde ukwiye kuvuga ngo niba ngiye no gukaraba mu maso reka mbanze nkarabe niba ngiye no kwipfuna reka mbanze nkarabe intoki kuko niba hari ahantu nakoze nkaba ngiye gukora ku mazuru yanjye ngo nipfune ngiye kwishyiraho ufate ngo ugiye kwishyiraho virusi ukarabe kugira ngo wirinde
ntucikwe ndaje mu kanya n'igice cya kabiri
muri kumva ikiganiro ni Nyampinga.
Mu gice cya mbere rero twumvishe ukuntu koga intoki ari ikintu gikomeye tugomba kwitaho cyane niba dushaka kurwanya coronavirus. Ubu noneho reka nakire ni Nyampinga turi kumwe afite utubazo tw'amatsiko yifuza kubaza Vestine aratangira twibwira.
Nitwa Josiane mfite imyaka 14. Vesite ni igihe kingana gute nakagombye kumara nkaraba intoki buriya?
Abahanga bavuga byinshi icyahuriweho nuko nibura umuntu akwiye gukaraba hagati y'amasegonda 40 n'umunota amazi meza n'isabune. Washyize isabune ku ntoki zawe ugakuba mu kiganza hagati ugakuba hagati y'intoki ugakuba inyuma y'ikiganza ndetse ukaniyunyuguza kugira ngo wizere yuko mikrobe cyangwa se virusi niba yari kuriho igiye.
Vesti, kubera iki twifashisha isabune twoga intoki?
Isabune kugira ngo ibashe guca cyangwa gushwanyaguza virusi hari igihe igomba gukora. Hari amasegonda nibura ikwiye kwireka ngo uyishwanyaguze. Numva ntiwakozaho ngo uhite ukuraho. Icya kabiri ni uko ikiganza nacyo ubwacyo ni kinini. Kwizera yuko ya mazi n'isabune ageze kuri buri gice cyose k'ikiganza kandi akagira akanya nibura ahamara. Impamvu dukoresha isabune yakorewe isuzuma iranemezwa. Buriya virusi yambaye ibinure inyuma yifunikishije ibinure. Isabune rero uko ikoze mu biyigize harimo ibishobora gushwanyaguza ibinure. Niko rero isenya ya virusi. Ariko wikarabiye amazi yonyine ntacyo waba ukoze kuko iriya virusi ntabwo amazi yonyine yayisenya. Nawe uzareba uramutse ufashe ibivu tugashyiramo amazi, amavuta araremba n'amazi akagikwayo. Na virusi rero yahaguma rwose ntago wawikuyeho, wenda igize ibyago ikagwa yagenda ariko isigaye yasagamba.
Ni nk'iyi suku y'ibintu nkatwa abana bari ku ishuri twakagombye kwitaho cyane.
Icya mbere ni ugukaraba intoki, tugahera iwacu ababyeyi bagatoza abana ko turi mu bihe bidasanzwe. N'utumvaga akunda gukaraba intoki akabyibutswa. Icya kabiri, abana bagira utuntu bakunda guhererekanya. Ashobora burya kugenda akihera n'undi bombo, hari n'abarya amakaramu n'ukubibutse. Nta kintu gikwiye kujya mu kanwa ke uko abyishakiye. Hanyuma muri iki gihe ntidufatana, ntago tuyambirana, kubera yuko hari icyorezo cya corona, turagomba kubanza kuyitsinda, tukazabona guhoberana, tukazabona gukina ibintu bituma dufatana ku rutugu. Hanyuma hari ibikombe abana banyweraho amazi, amacupa abana banyweraho amazi. Umuntu uguha amazi yararimo kunywaho aba ashobora kugutera corona. Niyo waba ufite inyota gute, nibura buri mwana yibutswe ko akwiye kugira amazi yo kunywa cyangwa akagira igikoresho cye anyweramo amazi. Turagomba kwitwararika yuko byoga uko bikwiye kubikorerwa ku mashuri. Ikindi abakora amasuku ku ishuri ni ukugerageza uko dushoboye imiryango y'ubwiherero. Ubwiherero nk'uko mubizi abantu bajyayo ari benshi ku munsi, umwe wese aba afata urugi. Hariya rero mu bwiherero hakwiye kuba hari uburyo bwo gukaraba intoki, byashoboka hakaba rukoro, kugira ngo umwana n'umuntu uhakora isuku ntiyahora yoza wenda, ariko ashobora gufata umuti akajya asigaho, ku buryo yaserira umwana asunika rwa rugi rutaza kumubera impamvu yo gukwirakwiza cyangwa se kwandura corona.
Njyewe noga intoki nkoresheje amazi n'isabune. Nawe jya woga intoki ukoresheje amazi meza ndetse n'isabune. Nari Beni Claudette.
Ikiganiro ni Nyampinga, ijwi ryacu, urubuga rwacu.